esidluleko kuninge nawe ngibonga ukuthi awushithi noma kutheni wena uhlezi unjalo ngiyabonga ntombi ngiyabonga
sikulendela ngilinge indaba nesimvula namhlanje isiphakaphaka
Dalu bobu yuzaka, uba jelebu.